munaasabadda laka daafur ay dhismiga golo deegaanka degmooyinka Elberde Buurra Kabowal weyn oo ku wada tirsan gobolada Bay Bakool iyo Shabeelada Hoose iyo laka gobada magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay munaasabadda daafur kooli ba ku qayb galeen gudoomiyaha ku xigeenka koobaad ee golo wakiilada Maxamed Nuur Maxamed Macalle hubna ku tirsan xilbanaanada wasiirada maamulka gobolka Bay kan degmada Baydhabo dayalka dhaqanka mas'uuliyiin ku dareer hay'adooyinka wada shaqeynta leh wasaaradda arrimaha gudaha iyo qaybo shalgadiisan ee bulshada marti sharaf galeed odayaalka dhaqanka koonfur galbeed iyo siyaasiyiinta ku jeedan degmooyinka la kowada in la dhisa golo deegaanka iyo dhawaayeen dhismiga waleen iyo tilmaamena in la baahanyo xilliga
inna in dhiso degmooyinkana leendaadiyana hoos dawladnimada waleed leenka faraxa waay ka faraxa sanna degmada Elberde degmada Buurha Kabe degmada Walween in dhismeeda leen istaago hadda leen surunyay runtii ka faraxaana mayba rajay doona degmooyinka dhamaantiyo in sidaas leen dhiso
sabtoon degmooyinkan hadda Buurha Kabe oo kala shan boqol tuul yaleta walla weyn isaa soo kulo sabta soo boqol tuul oo dadena yaraayno meelo kale ma duun seenona boqol kilometer la dareeray baabuur wada sarna sadad minga la arga wali leere war ma shaqo degmooy ee kare adina wali gabtees shan boqol oo min iyo wa meelo la iska la taal degmana ma keenay tuuluna ma keenay
ka faa'iido ma kamid ma baa in adeegid may baa bulshada baahnaaytay dadaji may baa la soo bi bulshadii may buuha maamulka may buuha aaminaad iyo isla saabta may buuha dhabay may buuha dhaxay may buuha sheenas martaas dirtay marka maadaama koonfur galbeed commitment shaha kabati dad may buuha deegaanka oo may raayso arabta hoggaamiyaha may la fadeeyeen in dhameystiran
Buurha Kabe iyo Walween waxaan aad u soo dhaweeyneena in degmooyinkaas ay helaan maamul ka yimaada gudaha bulshadooda oo ayaga ay maamulan karaan ee ayaga ayahooda ay ka hadli karaan
sadiida degmada Buurha Kabe walay horta deegaan madal ee 407 iyo tuuli hoos koyas oo walay hadha waayeen hambalyo inigeega dawladda oo golaha deegaanka ee Buurha Kabe hadana ka jarta iyo horta hadha waayeen
ka waxa weeyaan ka masuuliyadaan insha Allah ta'ala wali waligaa khaasatan degmada Elberde ka soo jeedo waa fursadii saddexaad ee la siiyo degmada Elberde laba fursad horta ka soo baabaday marka madaxweyne Cabdi Axiisna waa uga mahadcelinayna oo 6 bilood ilaa 7 bilood koor u diyaar garoobay in Elberde mar saddexaad fursad council in loo sameeyo ay hesho
wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Reedangeliisiyo ku koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdullaahi Haaji Sanow Manuur yaa sheegay in bulshada iyo baahin qabeen dhismiga golo deegaanka codsiyeen iyo andarsadaan wasaaradda
aan arintu geeka la fadhiyo daafurku walgeeka la sheekaday la qaban gaabiyay atlay la bilaabo hoyma kasakortaan dareemo kortaan sida degmo maamul oo soo bisyo wali la hamaro talaabo email ku sheen iyo aan wal isiin fahmo kortaan way madowaha dhaqaaleyan baahanta madowaha dadkii bulshadii fahmo aan baahanyin mado ilaahay deesay baan ka rajubeynaa degmooyinku oo dhan dad bisro geeka diyaar ah way dad qono qasab oo ino maamula la siin soo biyo dawladda soo biyaas lana ma ah kullisho dad aan bisro iyo fadaayaan nafti ah oo sadeen way in maamul la soo biyo
gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee golo wakiilada Maxamed Nuur Maxamed Macalle oo daafuray dhismiga golo deegaanka degmooyinka yeesanka baaqi siyaasiyiin iyo bulshada in iyo qayb ku qaadadan doorashada iyo dhismiga golo
degmada deganayti iyo ilaah ku doorade lan qal qorni ku sheenow ma marka maysiin laha fududaaye dhamaan dadka oo wax wada jeedaan degmooyinkan Buurha Kabe Walween Elberde inay fududaayaan siyaasiyiintu dadkan taa ku hadalay dhanki in ku haboon is hadortaan sidoo kale Buurha Kabe xilba mishaaro adna saas oo kale lagu fulay sidoo kale fursadda saddexaad oo la siiyay degmada Elberde oo fursado ay hor halwayd yana may ku asudaane inay isbtabsi iyo wal kale koyne la fududaayay